ebigambo bingi era amaanyi gakuweddemu kimanyi osobeddwa kimanyi onyigirizibwa n'emikwano gyegy'okulusegere bakwesambye omutima gwo guzitowa ng'ejjinja kikyokudaaga ono gwe nkubuulira ye mukwano gwasinga emikwano okebeera ennaku enzibu ennyo takwabulirenga tomala gawanika nga yesu wali musabenga tokowa wali okujuna ebizibu ebyange nabimuwane mpumula
Toga ya la.